tudaga tusome tukule tube ngabana babantu abamubeshyawa banywa sada no hope bakora mada chipes bakora suicide